Halo.
Halo.
Buonasera.
Walaal lambarkan ayaa martay saaran kufulanay oo ka wasay iyo martay meel ay yara taatay.
Yara, maxaa xadna ma qad qabe.
Inuu fariin yahay in kale doon.
Yara deers. waxaad gelisa saddexda waxaan dhahaa magacaaga iyo magaca gogaga iyo dhammaan saas usii wadaysa
saddexda magac waan geliya haddana sirtan gelinaya ayaa haddana maxaan taabanaya wadame
luuqada aad iska bedeleyso
hagasti
bet baa taaban ambar todoba
haye
marka waa kusoo dhigay marka walaa luuqada
todoba taabto
ah
ayo ayo